yande joyino itori min tawi sappo e joyi studio kalangu habaruji e fulfulde kodi jagñalle e moɗon habaruji ɗi Soumana Amadou janganta on nder koye habaruji ɗi ni dow filla ko darto jonte paɓɓe ko waɗi hitande hikka nder ndungu o e nda to e ndam maradi en nanan ko waɗi nonni noyi hijjore wona waɗi hitande hikka har filla ko darto Alhajiɓe leydi Niger kandumin noddi fa to e ndam en nanan noyi wardi yewtere men pinnoy studio kalangu en kaalan dow filla ko darto hono ko wurtina fara bonandaji ko ƴiwole ndiyele toɓɓude e nder leydi Niger ko waɗi nonni wontiri ndenne ni fa wara jondu kondan ni har filla ko darto hono ton endan ano région mo maradi seni en koƴƴini fa hande en har filla jonte paɓɓe hikka o endan ko watto himɓe hono fa hande ni kemen ɗiɗo e capanɗe jeenayi on kañum woni ko maayi e dow himɓe ujunaji kem tati e nogay ɗiɗo e himɓe kemen e capanɗe jeeɗɗe nayo laatiɓe jonte ɗe enɗan nangi yeru ko wurtinani hitande hikka holli wiide hono ɓurɓe tordade sanne sanne e majjum kam woni ɓe gadduɓe hitande worre yaade duuɓi sappo e nayyi caggal majjum ndu konda ni ɓe kolli kuli ɗe fuuno yaroto ton enɗan nder région mo maradi sei wi kettino nanon hon neɗɗo kawjinaɗo filla ko darto sarusi kawjiɗo durdugo e jonte paɓɓe ɗenɗa wakkati mo bandi Mohamed Mamman noddimo yewtiɗe makko nani ko haalani ɗum
nangude ndungu gootu yaade duuɓi nayi min keɓanana nimɓe ujunaji keme ɗiɗo e capanɗe nayo e hemre e laso nder maɓɓe capanɗe jeenayo e ɗiɗo maayi farwoduɓe duuɓi joyi yaade duuɓi sappo e nayi ujunaji lasoji ɗiɗo e jeetato e capanɗe joyo e jeegom wondi jonte paɓɓe nder maɓɓe capanɗe joyo e go'o ka maayi ɓe duuɓi sappo e joyi yaade dow ɓen du ujunaji lasoji tati e ɗiɗo e hemre e laso e nayo kan nangi rewɓe wonduɓe e deeɗiɗu ujunaji jeegom e keme jeenayo e capanɗe jeetato e jeetato ɗum du no dimma région maradi on fuuno ɓe deeɓi sappo e ɗiɗi warde leyɗon du no woodi yimɓe ujunaji lasoji tati e sappo e nayo e keme nayo e laso e jeɗɗo ɓen dow ɓuri mayde capanɗe tato e nayo maayi e jonte paɓɓe wari abbiraɓe maɓɓe kamɓe jaata codanaɓe safareji conneteɗi dow laabi
couranique et cetera
o wonno nenene kay law wali jean juna latir kawni hoorejo sarusi kawjiɗo fil durudu e jonte paɓɓe to e nda maradi noni fara tabelot du konnani le commune muɗum kandu eɗen andi ndiyan toɓi e balɗe ñande sappo e jeenayi lewru ndu warde nogay lewru uttudegon e nder muɗum toɓɓo gon ndu bonni sanne saabu goruji na mbiyan ndu celi e ceeki ko tato enen fo ndiyam mum heewi fa weƴƴeteke naati e guure kewɗe kewɗe harto wiyete mon bagasam ndenene kadi ɗum waddi ko fawar joni ni bandimin tato ene agadez hono o noddi gam batte o famanoni ɗum yarto mo o noddi o kam woni Abdoulaye Agchi latir kam woni maire ɗiɗaɓo mo tabelot nani ko haalni bandimin Anice Karim
gure nogay e jeetati ɗum memi jimma galle camɗi wonana ujunere e keme ɗiɗi e capanɗe joyi e joyi yimɓe ko ɗum tori kando no ujunaji jeenayo e keme joyi e capanɗe jeenayi e jeenayi cuuɗi hamre e sappo e nayi saami miɗen godi ɓulli keme joyi e tati bonɗi miɗen godi cuuɗi kalijeji ujunaji hamre e nayi e capanɗe jeɗɗi kotto hectare uji metereji ujunaji jeegom e keme nayi e capanɗe jeɗɗi e jeegom ko ɗum bonni moto pompiji keme tati e lasoji nayi e jeɗɗi ɗam dilliti miɗen godi dabbaji pamari lasoji ɗiɗi e tati kamɓe dabbaji mawɗi jeegom ko dilli kanɗo min godi litereji safareji capanɗe jeetati ko ɗon dilliti gineji gollitirɗi keme tati e capanɗe joyi e joyi dilliti kamɓe engrais tonuji jeegom yaade pomme de terre e albacce ko ɗam dilliti
non wontere har ɗo ɗu konɗan goto woni ko maayi ɗiɗo ndu woni ko barmi nawni sanne ton enɗan ɗum waɗana dow filla caggal hippitere waɗi e nder wuuro wiyetego hono durse mai kando ta kanani e lefane département mo bankilare amma no ɓattowi hara to enɗa ayeru ndenene ka e dow soɓɓundu maayi ndu enɗan kiloji muɗum sappo e jeetati on ɗum waɗi du konɗani heccikan on ko ɗum waɗi min noddi ton enɗan ni hono préfet mo bankilare mbiyeteɗo hono barmini ka boye ndenene kay o haalani bandima Adama Dawa Thiry noyi ɗum wardi
wakkati o darnano faa ɓe puyyomo, nden o liɓi nder maɓɓe. Ɗon ne ley darnuɓe mo ɓen, goɗɗo maɓɓe fellimo nder fellande, nden o nawni ko yettinimo e mayde. Amma nin ɓe ɗiɗo nawniɓe min gaddana ley loktorore hadde a yaruno. Nden nder leydi Bancilare no nokkure non nde leɗɗe sanne, wala fuu tolore tokkirta saynide nin ɓe naati nder laanaji. Ɓe ɓiɓɓe bonɓe gardana e popporoji sappo e jeetati. Ley jammo ninɓe mbaali no koraɓe no ndaara. Ninɓe tokkiri far Iniborga, nden ɓe ngari ɓe ndari ley nokku gootu. Loore ngarka fuu ɓe puyyoɗum. Saliɓe fuyyeede ɓe ni nawna. Wooɗi du ɓe ɓiɓɓe wonɓe ngaɗanana pelle ɗiɗi. Fedde nde to dari o tarambo se kiloji mum laso e joyi soɓɓirde, ɓe to du ndari dursume kiloji mum laso. Ɗum du sayde niɗɗo fecci goruwol witti.
Nawontere illu ni rafi ndenago fuɗɗi e ley feeyo ɓaggagol hono wendu lakcadnu enen ni région mo Difa yii torra majjo sanne. To ɗum torridu wonno himɓe ko maayi waɗan ko wattu himɓe kemyo e capanɗe nayo, ko maayi na ko dillida na ko nawni du. Ɗum du konnan ni waɗi du illu ndene ne ka février 2019 jooni ko ɗum fuɗɗi. So hisama ni hara to dart département mo Bosso, kañum ɗum ɓuri torde sanne sanne ba ko ta naati département ɗi fuu. Sabu so ƴeewama to enɗan Goudoumaria, Guinguimi e Maine Sorwa fuu nokkuno laati ndene ne ka ɓe gaɗi bonnondaji. Bonnondaji ɗi enɗa yorno mbiyurmi on noon ni ndene ne kay ni ɗum holli wiide ke hono himɓe ko watto kemyo e capanɗe nayo ɓeɗo woni hono ƴuude nanga gaɓe dillida warde fa warde jondu konna ni waraɓe nder majjum. Hunno latindu konna laatake torre sanne sanne e ler région enɗa. Ɗum wonno ko bandiraɓe na mbiyande gollidiɓɓe taɓde région Difa ɓe wurtini e ley balɗe ɗe. Nonni wontiri far joni ono hijjore hitande hikka 2019 jeɗɗi, noɗɗonno waɗano hanniri ene woɗiri yerno himɓe sigiliɓe hijjore nde enɗa jeyaɓe leydi Niger gonno kalnirami. Hande nde enɗa min noddi to enɗa Moustapha Kadi laatiɗo goto e wonɓe ne sigili ɗum. O holli wiide ke ɓiɓɓe leydi Niger taɓto enɗa Madina ɗonno waɗa hijju mum no hanniri ene woɗiri. Ɗum woni ko halni Balkisa Hamidou Bandimi.
Alhajiɓe leydi Niger heɓe duniyaru fuu no fondi mina illa hannden laasara. Ñalaande jaango ni no fotodiran e golleeji hijjoore den. Faɓɓi jaango kan woni ñalooma ŋabbol Arafa. Mawne den kan himɓe Makka juulata. Jooni min galaana himɓe 13,393 gooduɓe visa, nder maɓɓe himɓe